life. I've never seen someone like you in my life. I've never seen someone like you. The way you love me, hakuna wimbo nitaimba. Kuna mahali nitakwenda, nitakuwa nawe kama si wewe Lord. Ningekuwa wapi kama si wewe Lord? Ningekuwa nani kama si upendo wako? Ningeishi vipi kama si wewe Lord? Ningekuwa mgeni wa nani?
For your love
nimekombolewa.
Nimetakaswa for your love, for your love.
Mana nimeinuliwa
for your love, for your love.
Nani nalindwa
for your love.
Umenipokea mizigo yangu, ulijua siwezi peke yangu. Ukanitetea kwa watesi wangu, ukutaka nipigane peke yangu. Oh my love, and I promise to serve you with all my heart. Matendo yako ni ajabu na si kidogo, and I promise to serve you with all my soul, soul. Mara wewe ni ajabu, nikianguka wewe waniinua tena, na nikikosa wewe wanipa zaidi, na nikiogopa wanivika ujasiri tena. Ndio maana nakushukuru kama si wewe, ningekuwa wapi kama si wewe? Ningekuwa nani kama si upendo wako? Ningeishi vipi kama si wewe Lord? Ningekuwa mgeni wa nani?
For your love
nimekombolewa,
for your love nimetakaswa, for your love, for your love.
So far.